abatuuze n'abakulembeze mu division y'erubaga wano mu Kampala bebazizza ekitongole kya KCC okutwala enteekateeka ya bulungi bwansi mu kitundu kyabwe mu mpaka ezituumiddwa Weyonje Sanitation Challenge ez'omwaka guno ogugwako 2025. Omusasi waffe MC John abaddeyo.
Ya Edi Mike Singa sentebo ekyalo kino ekya Ssembuule bi mu Kabowa Gombolola wano ye Rubaga bwagirako ne kyaba saategeezezza empaka nga zino we zitwalibwa mu kitundu kyabwe zibayamba okuwuuma n'okutumbula obuyonjo kubanga KCC etambula n'abakugu bonna abeetaagisa bagogola emyala bayoola kasasiro kabuyonjo eziri mu mbeera embi nazo ziyoolebwa agamba kaweefube ng'ono yali yakoma emyaka mukaaga emabega ne buli lwajja abayambira ddala
ekitongole kya Home Kirini baakituwa nga kye kitujjamu kasasiro naye kati guno omwaka mulamba kyakatujjamu kasasiro mulundi guti gumu kati kasasire kifuuse kimu ky'okusoomooza mu kitundu kyaffe tugezezaako okusomesa abantu kasasiro mumuteeke mu buddeeya kasasire temumusuula mu myala naye ng'ate oluusi kiyitirira n'olabira ddala nti abantu tubenda gye batwala kasasiro kubanga Home Kirini yali ebajjamu kasasiro kyekyabajjamu kasasiro eyo nako nga kyakusoomooza kyamaanyi nnyo mu kitundu kyaffe kino emmotoka okujyamu kyova tweyongera okukubira kesi ty'omulanga nti beeyongere okujyanga suli nkomerero ya mwezi batujenga muki kasasiro ono ekiwa ekiwa kiri
sente bono ategeezezza babadde bali bubi nnyo kubanga ne kampuni KCCG yabawa okuyoola kasasiro mu kitundu kyabwe yesulira nnyo gwa nagamba nga mmala ebbanga tebagirabye olwo ne batubira ne kasasiro naddala bo abali mu kitundu eky'omugotteko ekiviiriddeko n'endwadde okweyongera mu kitundu kyabwe
akulembeze abasemberayo ddala olw'omukisa guno gwe batuwadde kubanga ukyanga lubeera nga lwamini tujjako twalinako ate kirinaku wetwafunira kolera mu kitundu kino mu Kampala kyekyalo kyafuna kolera twafunayo kirinaku kati waisire emyaka nga mukaaga nga tubadde tetuddangamu okufuna